Exclusive from Afrofy.com.
Nina kuwa na chepa first time, baby.